tsali tlhoyo dipirimile fa re leba ka tsa boitsosetso Afrika o montle fa o ka ikgopola sireletsa bokamoso ba gago.